Dile Isa ruaki algenna o wi yigra e mako nani non wonde modon wakati fu o wi gasin keban sembe to ruhu teni do jippeke do modon non Isa wadi alkawal be yigra e mum wonta kambe tan wadini be alkawal ko neldam be ruhu teni do fa o walla be tagal balde sappo Isa neldi be ruhu teni do on garol mako no nandi e hendu duwi do jippi e mabbe to ne ngiya yigiraabe Isa nonana ido hendu dun wakati goto ruhu Allah hebini be fu be kebi sembe ko Isa wadannobe alkawal joni be kebi sembe fa be kala hala Isa no kufu ne kolla ke Isa mayi irreke gamyim be fu ne biya ke Isa onti lawol fa yimbe fu heba rudo to Allah joni kai Isa won hakune yimbe e Allah Lelegal palangal Isa juka gamene enfu gamrusugol yi yamako omti lawol fagento Allah yimbe funo dama wara do Isa sino duniyaru daba ya fezunu baji mabbe joni en domata faruhu Allah wara ruhu Allah hokkama holi be Isa fu o wara o wono der berde mabbe gamruhu kenido ko Isa no woni mad wakati fu